الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبارك الله تودو برم بيا مكرو بيا توا برم وبيرو مرمو bingi byofuna songa bwomala okufa oba takyasobola kukola naye waba omulamu okola noyongera ku byolina bwoba mukyamu otereeza wobadde okyamya nekyo webazanga allah okuwa ekyengeri kyaki allah jalla jalaluhu yatugamba mu quran ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattakun. Eri obukkiriza twabumala, abasiibanga bali mu bukkiriza falhamdulillah. Buli omu kyatunuulira kyekisembayo. Allah bwe yali ayogera mu surati Quraish yagamba nti li ilafi Quraish ilafihim rihlata shitai wasaif, yasooka kwogera ku ntambula, ku mbeera oba ku buwangaazi obwaba Quraish bwe baalimu. Naye oluvannyuma yabalaga omugaso n'okwogera ku mbeera zaabwe kyeyali agenda. Allah yagamba faliyabudu rabba hatha albeit, ekyagenderwamu byonna allah okubalaga embeera zaabwe, allah okubalaga obutonde bwabwe, allah okubalaga ebikolwa byabwe, yagamba faliyabudu rabba hatha albeit, musinze omulezi w'ennyumba eno Kaaba. Lwaki mumusinze? Ayina ebintu bibiri byabawadde, allazi at'amahum min ju'in, kisooka abadde abaliisa, abawadde emmere nemulya. Ekyokubiri wa amanahum min khawf, abawonyeza okutya, badde beeraliikirivu nga Aburaha aleeta ensolo zigenda bataganjula zibamalewo, aleesa enjovu abantu zebaali batamanyi mu bitundu mubawanga alyandisigiraki. Ni allah naleete wakafa llahu lmuminina alqital. Abdulmutalibi bwe yawulira ejje nga lingire yabagamba bugambi nti buli omw abeere muki mu nyumba ye, tebanoomw afuluma. Enyumba eno Kaaba gyemulaba eyina nnyiniyo ajja kugirwanirira, bonna ne beekweka muki. Abataaliwo tebaalaba kutya, n'abaali makka tebaalaba kutya. Yavaga kati mubanga mutegedde ebibiri ebyo byembakoledde, faliyabudu, musinze. Omuddu asaala essola, essola bw'ogisaala eyina emigaso gyekuyamba ng'ogizeeki. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna salata tanha ala alfahshai wal munkar, essola eno eziiza omuntu ebintu byonna ebitamwa, eziiza omuntu ebintu byonna ebibi ebyobwemu. Tisinga omuddu agiyimiriramu nga filhakika agiyimiriddemu bwenyini bwagiyimiriramu nakisaalanga bwesaalwa, etekeddwa mumuwonya. Tanha ala alfahshai walmunkar, swala eziyiza ebintu byonna ebikyamu gwe mugaso. Natugamba sallallahu alaihi wasallam nti law anna nahara, banga abasiraamu singa wabeera omugga bibabi ahadikum, mu mulyango gwa buli omukuffe nga mu nyumba yo mu maaso ga waliwo omuki, yaktasilu minhu nga omuntu anaaba mugogo khamsu marat minundi emeka mpaka yabuza ti hal yabuka min dharnihi shei muddu oyo ayinza okusigala nekkoku mbiri nibamugaa ti ya rasula llah tasobola singa ddala naabye mugogo emirundi emeka nagandi wakadhalika eswale mumeka ettaano omuli singa esaala ng'asaddemu esimbu ng'asadde nga kkiriza allah tayinza kusigaza buntu nti ku mubiri gwe na mubiri gwe kukiraki gutukula ne guba muyonjo ekkoliggwako lwakuba asadde eswala mumeka taano olabye omugaso allah gwaleese omuddu gwafunye mu kuyimirizaawo eswala ze mumeka taano zimuyamba zimutaasa zimugisaako ebintu ebibi mazambi galina zirongoosa omutima gwe kadhalika ne ramadaani bwefaanana omuntu bwasiiba ramadaani allah kyamusuubira okufuna oluvannyuma lw'okusiiba kwe amwagalamu ekintu eki kutya allah tyosibye ramadaani okuva lwe yatandika ennaku amakumi ameka asatu ogamazeeko omwoyo gwe gukyuseemu ki ofunyeemu akatya allah omwoyo gwe gugonze oba gusigadde gwegwo ng'oli mu bantu abagani sawaun alaina au afta au lam takun min alwaidin kyekimu otubuuliridde oba totubuuliridde omaze ebiseera tetujja kukola ki kukkiriza oba ovuddemu nga allah agambye nti thumma kasat qulubuhum emitima gyeyongera kukakanyala fahiya kalhijara nigibeera ngaamaki ngaamayinja au ashaddu kaswa oba okuba emikakanyava ennyo okusinga n'amayinja allah n'alaga nti wa inna min alhijarati wekyewunyisa omuntu mumayinja lama yatafajjaru minhu l anhar mulimu agatikayatika mulimu agavaamu amazzi wa inna minha lama yashaqaku min khashyati llah mulimu agagonda nga magonvu gatikayatika lwakutyani ne allah yamaliza ga nti wama llahu bighafilin amayinja aga gaja miteeka emeka wa inna minha lama yahbitu waliwo agavaayo negagwa kati bwamaze okugategeera okugawaayo nagani wama llahu bighafilin ama tamalu allah simugayaavu ku byetukola allah simuki teyebase ebintu ebisoni biteekeko amagezi qurani oba okisomera bwegendereza allah kugamba nti mubantu mulimu abakakanyavu nga balinga amayinja sigala agamafunfugu sigala agamaki kifula nabi yagaa nti wa inna fi ljasadi mudgatan mubiri muno mulimu ekinyama kigonvu bwekiti tekikaluba naye insaluhat bwekirongooka bina byonna emikono ebigere omutwe gulongooka singa ekinyama ekiri munda kigira ki naye wa infasadat bwekifa omubiri gwonna gugira ki kati ekinyama ekyo allah subhanahu wataala gandi waliwo abantu nga bo bakakanyavu nga ramadaani agisiibye abuzeemu kyagiraki kyajjamu ayongedde kkakanyala n'asukkako newe yatandikira ramadaani mukakanyavu nnyo oyo afaanana bwaty abamubi allah kagende bwosiiba laallakum tattaku allah akwagala kulaba nga omugaso gwofunye mukusiibakwo kutyani okutya allah ku kintu kikulu nnyo bwiza bunywerana kukyaki? Allah subhanahu wataala ganti ala inna awliya allahi, abange mikwano gya Allah gyegirwa, la khaufun alaihim wala hum, tebajjaabo kufuna kutya ebanagenda ewa Allah. Ne munsi muno tebajja kubeera banakuwavu. Naye abawo ebitende biri ebi njagala obyetegereze, lwaki Allah ebireeta agati bebalwa allazina amanu. Olaba ekyakulemeza mutya Allah yoyakkirizaani agani wakanu yattakuuna, aleese ebintu ebi. Omuntu oyinza okuba n'okutya Allah oba oyinza okuba n'obukkiriza, akatya Allah ne kagira ki? Nga bobeera omusiraamu obukkiriza ne bugaana. Naye omuntu atya Allah we ye mukwano gwa Allah. Okutya Allah lyekkula buli omu lyateekeddwa okunoonya, kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyova olaba teyatandikanga hutuba yonna waila nga asoma aya ziri ezi, ya ayuha nnasu ttaku rabbakum, kubanga abantu mutyani, lwaki yatandikanga nakyo? Ya ayuha nnasu ttaku rabbakum allazi khalaqakum, mutya Allah wamu. Naletiyoku nti ya ayuha allazina amanu ttaku llaha waqulu, mutya Allah mwogere ebigambo birungi, mutya Allah olulimiro luno lubeera lusava, lubeerako ebigambo biki birungi. Nagamba ti ya ayuha allazina amanu ttaku llaha waltandur nafsu ma qaddamat lagad, tya Allah olebwazimuoku aya ssatu nga zonna ziraama ensonga ki? Tunuulire enkya kyokulembeza Abdullah, tunuulire enkya kyolina, tatunuulira byabalala nga tatunulidde ki? Waltanduru nafsu ma qaddamat lagad, tunuulire enkya kyoyanjule wa Allah kirwa. Zonna aya ssatu nga azireeta zitulamira ekintu ki? Kimu kutya Allah, nayongerako ensonga endala lwaki atulamira. Abanga abakkiriza mutya Allah wammwe mwogere bulungi, teyogeranga ebigambo byojja okwejjusa, yogera buki bulungi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw bunira, walabanga byogera tolina sirika. Olabye nti byogenda okwogera tebirina kye bijja kukuyamba sirika. Nakati ono mukkiriza tya Allah, netunuulire wa Allah, ninayo kakyenkya singa nfa, singa bannyanjule wa Allah enkya, ndagayo ki? Ekyoba oteeka mubwongo obwo. Kyavanga atandika hutubatize zonna ng'atulamira kutyani? Okutya Allah kyekiraamu. Allah kyeyalaamira abakkiriza ate mwatuweewuunya, wandyewaanye nti omuddu bw'aba omukkiriza aba ayiseewo, naye ate Allah omukkiriza amulaamira kutyani? Walaqad wasaina allazina utul kitaaba min qablu wa iyyaakum, abange nalaamira bannammwe ba Adamu, ba Ibrahimu, ba Nuhu, nammwe mbalaamira abagoberezi ba Muhammad, anittaqullah, mutye Allah wammwe. Kyeyalaamira abaasooka yentanda esembayo okubaaki ennene. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atuwulira ebigambo byali bizito. Hadisi ya Irbad ibn Sariya yagamba nti wa'adhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naku olumu omubaka yatubuuliridde olubuuliriro olwali oluzito, emitima gyaffe gyonna gyatya nga buli omu waali omutw agiseeki. Tesikye kyokka, amaziga gakulukuta okuva mu maaso gaffe nga gayiika amaziga olw'ebigambo ebiyingira munda. Omubaka byagira ki? Boola okweralikirya Allah waabwe ne bamugamba ti ya rasulallah kaannaha hutubatul muwadde, ebigambo byotugamba biringa ebitusiibula, olinga atugamba nti ogenda, nga bigambo binene, nga balaba ebigambo byaleese biyingira mu mutima gw'omuntu. Ne bamugamba nti fa ausina ya rasulallah, bako kogiraki bako kyotulamira nga bawulira emitima gyabwe gyonna gijjudde okutya. Bwe yali atandika yagamba atya ti usikum bitakwa llah, abange mbalamira mutya Allah wammwe. So nga byeyali abagambye byali bimaze okugonzaki, agati usikum bitakwa llah, nabagamba ekyokuli kyembalamira wasamu wataa, mubeere abagonvu eri mukama wammwe, mubeere abawulize eri mukama wammwe. Nani nkabagamba usikum bitakwa llah, mbalamira mutyani wasamu wataa, mubeere abagonvu eri mukama wammwe, mubeere abawulize gyali newankubadde abakulembedde muddu, si mukuraishi nga ebeeyita muddu, si munnamadiina, siwe riyadi, siwe kasimu, siwaawa, wa in abdun khabashi, ne baabanga mukama wammwe muddu ebbanga lyamalanga abagaye nti kala llahu taala kala rasul, obajja kunkwata wenga ti omubaka gwe yalayogeraku mukulembeze wokuntiko gandetawo bwino byamanyi birungi tyati omumanyi yagandagandagandabyagandeetawoki ne alaikum bisamu wataa, nabyetusooka tulamira ekintu kimu ti mutyani mutya Allah, mubeere abagonvu abawulize, nagande bwabanga abakulembedde muddu temanyi yava wabula yajja musiraamu ne nakeera ekyanga yakize eki olwoba omubaka tugamba nti mulwanire mabega womwononefu ebbanga nemumalanga emwe agenda maaso mujja kutuuka kukyegiraki netugumikiriza netugumikiriza tubeere mabega womwononefu ono okukuuma umma eno ngeriwa kati alaikum bisamu wataa, mbeere abagonvu abawulize. Nagee fainahu man yaisha minkum, abange basiraamu anawangaala mumwe, fasayara ikhtilafan kathira, ajja kulaba enjawukana nyingi mu bantu, buli omu ngaakolanga bwalowooza, buli omu ngaakolanga bwalaba, buli omu ngaakolanga bwagira ki. Ebigambo byeyabalamira yabagamba mutya Allah wammwe. Kyovaolabanga muhadisi omubaka emu gyetugamba yagamba nti man ataakum, omuntu yenna bwabajjiranga wa amurukum jamia, nga mwenna muli ku nsonga ki, fa arada, najjanga ekimuleese yuridu an yashukka aswaakum, ayagala kumenyamu muggo gwammwe, mbahukumu gyeyawa yagan fakutuluhu kaina man kana, mutte ne bwabani iwaye bafasi bavula hadiso bagamba nti yali ategeeza ne bwaba muwala wange oyani Fatuma, yagal fakutuluhu kaina man kana, abatulamira tubeere abagonvu ennyo gyosobola okutambula abantu abataba na mukulembeze tebasobola kukola ki kutambula, ate waliwo omukulembeze nga ayina ebisaanyizo agati wamaanyi mukulembeze nabbi yamuma omusajja omuki luyoyonga mugati innaka dhaifu, oli musajja munafu tosobola kufuga bantu, luyoyonga kino kyenkuwa buvunanyizibwa bwetaagama ki olebwe yagala mutya Allah mubeere abawulize tegeregana kitegeeza ti okutya Allah kuba erisooka oba oyagala ejjana ejjana efuna muddu atya Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna, musitukiremu mwanguyirize mugende eri okusonyibwa kwa Allah wammwe era mwanguyirize okugenda eri ejjana, yani obugazi bwayo enkana eggulu n'ensi. Naye yagamba atya nti uiddat, yategekerwa abatya Allah, yategekerwa abatya Allah, notya eyakutonda otuula neweralikira nti ndidda ntya gyali ejjana yategekera abakyani abatya Allah nabawa kubitende byenjagala nammwe mubikwate. Tutegeregana? Telowoozanga nti buli waoli agalula omukono naawe mugira eki olina gwotoyinza kukuba. Warabu bayinanga enkola nga tebayisa kitala mukazi kati kale wemutemewa alekaawo nagenda kainaawe toyisa ekitala mukazi ojja kuba okoze ensobi. Allah subhanahu wataala yagamba kibayita okutya Allah kyekiru bebaluwa bebantu alazina yunfiquna fi sarai bawaayo emaali yaabwe obwavu webuli oba mubugagga ekyo kimu walkazimina algaiza bakuma obusungu tegeregana bakumaki alina kontrol ku busungu mwegenderezanga tonyiganga nosukka abantu tutambula muno twafadde emitima gyagiraki oli omusindika ku mutwe omuzeifarisi nga agweri nga alalamba lugendo mumukwata nga awedde nga bakuvunana gwaki gwa mada kiraba katiwegendereze walkazimina algaiza walafina ani nnasi omuntu atya Allah aleka alafu leka omulugata oyo muleke bwatyo tabamenya naye nga osobola omubonereza bwoba osazewo okukolaki muleke tabamenya walafina ani nnasi alafu inda almaqdira sobola okubonereza ogata muleke takumenya akutawanyiza atyo amuleke walafina ani nnasi waidha faalu fahishatan baba balina ezambi lyebakoze au dhalamu anfusahum dhakaru llah banguwa okujjukira Allah naye obulyaza amaanyi buno bwenkoze nga bunene ndi bugamba ntya Allah fastagfaru lidhunubihim nebamugati Allah tusobeza tusonyiwe walam yusiru tebawalaza buwalaza mpaka walam yusiru ala ma faalu wahum tebagenda mumaaso nabikolwa byabwe bikyamu ate nga byebakola babimanyi nti bibi ebitende byetolabanga birungi naawe okuba nabyo ani abikuwa ye Allah kati ejjana Allah yagitegekera bagiraki omuntu bwatya Allah Allah amugabirira Allah amugabirira waman yattaqi llaha yajal lahu makhraja wayarzukuhu min haithu la yahtasib muntu bwatya Allah Allah amugabirira nakuwa mumbeera gyoba gyotasuubira kubanga ogonze nodda eryani eri Allah akuteerawo ekkubo mu buli kintu kyobadde olabanga kizito nnyo kiringa olusozi naatekawo ekkubo yajal lahu makhraja wayarzukuhu min haithu la yahtasib amugabirira wabadde tasuubirira naye nga byonna obifunira kukolaki kutya Allah ekyo kikwata obe nakyo longoosa enniyayo otya Allah wo ojja kulaba nga buli kyoyagala Allah akiteekawo wekiyita nabagambako twali eruzire eyo naye betubeerayo waliwo omusiraamu yalwala bamuyita Mustafa omulala bamuyitanga Kazibwe abasirikale bamusala olulundulundulu nebalukutula netumanya nti wallahi alemadde naye twajjamu esaati zetwalina netumusiba nga batuba emiggo gya sengenge bano bazanyira okusaaga nkuba oluyina osula bakuleka buli sinaendekawo naye bazinga sengenge emirundi ngaena nga gwakuteeka ku mubiri kuno nga buli omu atonyaki tigwosaaga mubusaazi olaba byakulanga takibiira ezo nazibagaana luli naye batu bwe batwaleeta omwana omujja waliwe twamujja bamukuba ne bamuleka ku mulyango ngenda okutuuka ene munda gye twali Allah wabuyinza obuyinza atera obufuzi atera okukolaki okubumpa ngenda okutuuka munda gye twali nga tumunoonya tagiraki abaana babiri kitubalaba balaseewa batambuliddewa baba ne tugamba tuddeyo jamiri oyo naga nti tetuddayo nga tuddeyo naga tuddeyo netuuka ku geeti nebatugaa bwoyingirawo ntokizwa kuddawa tukena kulingiza mbutuli nga aliyao wabana umufuka mita mlaba mita ni swali jindye yenga weja weja waki asatumaito ya ajizeji afude wakutusa msidikale ya liku kubao umuliyango nungati muna foliba mlesebwele atani anamujayo waluwa msude mchukube chikena mkondemu nebatukiza ntumujayo netusiba ulundi rundi runo ngabaru kutude netuwangala na ruo enakwezi nga teluliko kere nda wadakantu wabula tusibawo ekiwere sati ya gundi bwetu wanitulete endala netusibawo kyazenga ye bakubye bamanyi nti oyo gwomulambo tumaze okugubala netuleta kyazze nemiraga ti muteeke mundeeri tukati atumusuule wano wabweru empewo bwenekunta bweti mwenda muyingira mga tetuyingiraga munafasigadde wano mulamu afira wala nga tetuliiwo kafe nga tugiraki netutuula waali mu lujja empewo nekunta empewo ziba ziri esaawa nga munaana allah amuddiza obulamu atandika okwenyenya mugajimemutowaana akyali mulamu ojemere bamutujjako bamututte tusigaddewo ffekka kati tumusitule tumutwale wa murawundu eri gye batadde allah jamusi tugenda okulaba nga allah agize eki omulaba muyita musafa yalwala menjaitis netumujjanjabisa panado naspirin nawona ekyewunyisa naye ngaemirambo egigudde mu kukomera togiraki tobala omusiramu omusajja omusirikale yambuza ti yaya mwagala kutta muntu nemugala twandikoze eki obusobozi obwaffe ayo obukoma era bwetwaletanga ekere ga mustafa mira allah ajja kukutaasa namira wallahi yawona mulamu akumba allah tiyamutta kizola nti allah bwemumweranga mumutidde mulimu akamutya yajal lahu makhraja allah abawo wemuyita abawo wemusobola okuwaguliza wayarzukuhu min haithu la yahtasib akkabirirawo obadde tosuubira ati o muddu ono alamye tugenda okulaba nga atambula kati allah nga wa buyinza omusiraamu oli kazibwe olulundi luno lwakwata nga n'okulutunga tebagize eki wallahi tebalutunze mulamu atambula naye nga baalukutula baalukutula ne baluggyako ne lwayunga naye abantu mukaseerako otwabeererawo ng'abantu buli omu alowooza ku allah we talina mulala gwagiraki talowooza sente aa wabula buli omu alowooza eddiini ye efeetya diini yange ebanga efudde abasigadde ebweru bakoze eki ne allah yamuyunga kitega ti bw'otya allah allah ayina empa gyakuwaamu gy'obadde tosubira nakuteekera obwangu mu buli nsonga gyogiraki gyoyagala bwomujemera kalubiriza namukyeva amalame nti mubwetumaze ramadhan ufunye mwaka tya allah obeera omutima gusigadde gukyali kiwowongole guganya okuziba guganya okuziba bakwata igiriisa lwazi allah amusaasire ne bamutujjamu nga tuyingira ku cps omusajja namuleeta namukweka mu karumu ngaali mugogo nga mukubi emigga emizibu ntuba ti agenda kufa twamunoonya wallahi yatubula twanoonya diriisa yatubula allah aba atuwadde tutudde bwe tuti baleeta omusiraamu amusibe si waamuffe omukazi amuleeta amuyingiza mu kaluumu aggulewo kaluumu amuyingizeemu bagenda okugulawo nga diriisa mwali bamutuuziza mube bati nga naagasituka tekyagiraki kazi naga nimwagala kutta muntu mukalira mutya omuntu mukalumu kano tutegeera luvanyuma nti baali bajja mutiramu mukazi namuwalulayo natuyita netumusitula bwe kigundu baaliwo netumujjayo netumuleeta wano bwetwali naye nga nagayimirya tagiraki tagalina naye tetwamanya ngeri kya allah gye yaleeta muntu bweru kutulaga idirisa ebakise eki oba butadde man yattaqi llaha yajal lahu makhraja tya allah buli kkuba lyonna allah jjaddikuwanga lyangu allah jjakkuwa buli kkuba nga lyangu wayarzukuhu min haithu la yahtasib ajja kukugabirira wobadde tosuubirira. Akwise mu mbeera gyotegiraki. Nasoma ku hadisi yombaka egamba nti abaddu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kutuuya n'entuuyo, nendowooza abaddu abo balituuyana batya? Naye nakiraba batwala eruzya tuli mu baasi abantu 10,000 naye nga bwansi amazzi gatonya nga tewali gwe bayiridde tuzi. Kati fe abamu tubageraageranye ku Khadija. Waman yattakillaha yaj'al lahu makhraja, muntu bw'atya Allah, Allah amuteerawo buki. Kati Allah kyakwagala mu Ramadan. Takuwa kyeki? Kwekubeera nga Allah takulaba wotosaanidde kubeera. Allah yaraka Allahu, nywera nnyo olabe nga Allah takulaba wotosaana kukolaki? Kubeera. Ate era nga Allah takubulwa wosaanidde okukolaki? Allah bwakubuza wano oba togudde eddalu, okutaasa ennyumba ye oba togudde eddalu, takubula woteekwa kubeera. Allah yaraka Allah, Allah takulaba watakusaana kukolaki? Watakwagala kuba. Okutya Allah ekyokubiri, Imam Ibn Mas'ud yagamba kibayita takwa, yeba yali akireeta yagamba an yutaa wa la yu'sa, gondera Allah oleme kukolaki? Mujemera. Gondera Allah oleme mujemera. Teeka mu nkola amateeka ge, tonywa mwenge, toyenda, tobba. Bwona obubbi ojja kuba okoze ezambi oganye okutyani? An yutaa wa la yu'sa, nga bw'obadde ogulumiza omusaayi gwa munno nga Ramadaani tennaba, nga tukyasiiba, gutwale nti gwa bbeeyi. An yutaa wa la yu'sa, gondera Allah weyakutonda, togezaako mujemera. Byonna ebijja okujja Allah jjabbiisa nga bwagize eki? Bwayagala. Gondera Allah, gondera Allah, kola Allah byayagala, leka Allah byagiraki? Byagaana. Bwaba Allah agambye nti owange ekyo tekikolanga. Ya ayuha allazina amanu, abanga abakkiriza, olaba bwagenda okuziyiza ti la yaskharu qaumun min qaumin, tojereganga munno, tobeeranga unuvuula omuntu n'omukenenula n'omujerega talina magezi tategeera. La yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, nizo kuba gwojerega kusinga, nizo kuba gwojerega kusinga gwe gwotwalanga ekitali kya mugaso ngewa Allah wa bbeeyi. Wala nisaa'u min nisaa, abange n'abakyala temujereganga bakyala bannammwe. Oyinza okuba gwogereka agiraki? Ekyo Allah kiyalagira, mugondere, mugondere. Ndikakuvvoola abantu, abantu bakitiibwa mu maaso ga Allah, mukkiriza abawakitiibwa wa Allah hayyan wa mayita, oba mufu oba mulamu, abawaki katika mavulunga muteeke mu kasengejja oba okoze bubi, oyo siye muntu atya Allah bwafaanana. An yutaa wa la yu'sa, gonda, gondera Allah o tomujemera, gondera Allah o tomujemera. Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, bwatta omukkiriza ng'omusse mu bugenderevu, ekibonerezo kyo muliro jahannamu. Kyovaolaba omuddu bwatta munne, tutta buli eyakoze layini emutuukako, kasita tumufuna. Tunoonya buli eyakoze akawenda, naye ne tugira ki? Tolaba omubaka Muhammad sallam bw'asindika abasajja bajja waali bazze kusiramuka, nabbi n'abasomesa, bamala obasomesa n'abawa omusomesa agende ewaabwe agire ki? N'abawa eŋŋamiya bagende nazo beyambeyambe, bwe batuuka mu kkubo ne balabanga ha tetutwala eŋŋamiya zino, ono ne bwafa. Ffe kasse eŋŋamiya tubeera nga tugize eki? Tuzifunye, ono ne bwafa, si nsonga. Abange mulaba mutya nti kyekyo omusajja ne bamukwata ne bamutta, ne bamusiba emiguwa, ne bamubamba mu musana, ne bamugyamu amaaso, emaali ne bagitwala. Omubaka ali e Madiina asirisa agamba yasindise omusomesa, omusajja abatambuze alengera ebinyonyi namuŋoona, waggulu zeetoloola bwe ziti mu mateeka g'abayizi oba abawarabu mu bubonero bwabwe, ababeera namuŋoona wateeka okwangalwa ekimu ku bintu ebyo, emmanga waliwo amazzi wansi, oba si ekyo wateeka okubaawo ekintu oba mufu, kati zibeera waggulu. Komolo ne zigira ki? Kiyava atambula n'asooba agenda okutuuka ng'asanga omusajja bamusibye emiguwa, maaso baagajjeemu, bamufumisa ebiso n'afa. Addeyo Madiina ayogera nti waliwo omusajja bw'ati. Omubaka akategeera nti omusiraamu wange baagise ki? Bamuse, n'ayungula eryangu ejje special. Waliwo amagye mwegemutannafuna bamuntu nsolo, vakubana bakanyama eriyo bamuntu nsolo, takumanyi kanyama. Nebaye bakanyama ng'olwanirira obusiraamu bwojja kulaba nga obulamu bugize ki, oba ne izza mu nsi nga tebakkuba luyi lutali lwa Allah, bakkuba oluyiku lwa Allah, nga tebakkuba muggo kutali lwa Allah, bakukkuba ku lwa Allah, n'abasindika bagenda okutuuka ng'omusiraamu bamuse. Ne badde mugati ya Rasulallah, sahabawo bagize ki? Bamuse. Naga nebalabika abantu abe yagenze nabo, nagani mubalondoole, nebamugoba, nebagoba nebagoba nebakuba abasanga mu kkubo tebanatuuka gye balaga n'engamiya zaabwe, nebabakwata nebabakomyawo eryomubaka bonna, nabagamba nti mwasse munnammwe kasabakkiriza, nabagamba nti mbabambe mumusana nga nabwe bakoze eki, mbagjeemu amaaso. Baana banna bamugyemu ki? Mbatemeko emikono kubanga babbye. Naye bonna nga bwe baali tiyalekawo waddogo n'abatta, lwakutta muddu ki omu, kati waman yaktulu muminan mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha waghadiba llahu alaihi walaanahu waadda lahu, ebintu biyajja Allah ateekateeka binene. Kati tya Allah, tojemera Allah, kola Allah byatagiraki, tukole Allah byayagala, ebintu byonna bijja tubeerera byangu. Naga ekyokubya kiraga omuntu ng'atidde Allah, wa an yuzkara wala yunsa, jukira Allah, o jukira Allah munsi wajjamu ogu tekuli wakubirya kugoberera. Jukira Allah, jukira Allah, singa ngende wa Allah wano njanjulayo ki? Jukira Allah, tomwera biranga obanga osimbula ebigere ndagawa, ndi mugamba ntya Allah, kyengenda okukola ndi mugamba ntya. Jukira Allah, ya ayu lladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, banga abakkiriza muyitirize nnyo okujjukira Allah. Eyo Allah aye ekwata ku bantu okuleeta adhikaari wonna we ziteekereddwa okuleetebwa, nga toyosa dhikiri yonna gye bagambe nti ku makya baleeta kino, baleeta dhikiri eno, baleeta eno, gireete akawungeezi, wabaawo eno, wabaawo eno, wabaawo eno, gireete. Dhkuru llaha dhikiran kathira wasabbihuhu bukuratan wa asila. Nagamba Allah nti Allah yagamba mu ayokubiri nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llaili wan nahari la ayatin li ulil albab. Mulimu ekyokuyiga eri abayina abaki? Lladhina yadhkuruna llaha qiyaman wa quuda. Okujjukira Allah kwategeeza omwo kutambula mu nsi n'olaba ebyamagero Allah byakoze, nogatya waali w'abantu baalagawa. Ekyo bwe kinajja mu magezi go n'oteeka mu bitonde Allah byeyatonda ng'obitadde obiggyemu ekyokuyiga, ojja kuganyulwa. N'aleeta aya ey'okusatu ti faidha kudhiyati ssalaatu fantashiru fi l ardi, abange essola bw'eggwanga mugende muki wabtagu min fadlillah, bwemugenda munsi omwo mugende munonye ku birungi Allah byagaba. Ne wadhkurullaha kathira, yali tategeeza genda ngaoleeta azikaari, subhanallah subhanallah, aa mmaze okusaala kikyenkoze ndagawa ndagawa. La khaira fi kathiri min najwahum, temwina kalungi mbukiikokiiko bwemutuula, illa man amara bisadakatin au ma'rufin au islahin baina nnasi. Tetufuluma wano ejumaa wadde tulagawa tugenda wagundi kutuula, kiki ekibatuusa? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, tulakulagira mpisa nnungi kyekikutuuziza? Otudde kulagira mpisa nnungi, otudde kugamba nti abange muweeyo kyekikutuuziza? Oba otudde ogamba abanti abange abange nyombo tuzireke tudde kumeza ki? Regundi wakiri afe. La khaira fi kathir min najwahum waman yafal dhalik, muntu agenza ne batuula obukukulu ojye mutuula ebbali ngaakikola ngaanoonya kusiima kwa Allah. Alhamdulillah, oyo ajja kuganyulwa. Naba munatuula obukukulu nga munoonya kubonyaabonya bantu, munoonya engeri gye munaababbamu, munoonya tubalyazaamaanyisa tutya, munoonya tusse gundi afudde atya, munoonya gundi tumubye tutya, ofafaaganiddwa. La khaira fi kathiri min najwahum, kati bw'oba otudde w'otudde teeka mu magezi gobuze, lwaki ndi wano, lwaki tuline farisi wano nga tutudde, anyinyonyolaki? Jukira Allah, jukira Allah, wa yuzkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar, mwebaze Allah. Ekyokusatu ekiraga ni gundi ali mwaka kya Allah kwe kwebaza Allah n'otowakanya byengera, webaze Allah kuwadde. Lwaki olulunkanya n'ebibiri obiye? Wa yushkara wa la yukfar, webaze Allah kubyengera byakiseki byakuwadde, kukati eriyo gwensinga. Alhamdulillah, nze ate nina ekyokulya gundi tagiraki takirina, nze ate nina wenzija ebibiri gundi talinaawo, mwebaze Allah. Tobeera okutoma tosiima Allah kyakuwadde, ate zaakuwadde ozikwate oziteeka mbitagasa. Bakanyama basololeza twasereezaffe tumaze ogwaffe mutwasereezaffe zakize batutte ezo. Allah aleeta la tazaalu qadama abdi yauma alqiyama amama rabbi, ebigere by'omuntu tebigenda kusimbula mu maaso ga Allah hatta yusalu an arba. Muhadisi endala egamba bimeka? Bitaano. Nembi agamba yagenda kubuuza ku maaliyo amalik, bakubuuza ku sente min aina kitasabahu, wazipaka sawa wakolawo ofune kino, olina okulagawo muzimbye bangalo muzimbye kalina, naye min aina kitasabahu, ezo zimbyemu kalina wazijjawa, ozinyonyola Allah wafima amfaka, bwewamala ozifuna waziteekawa. Naye takanyamatta omuntu nagabane mitwalo etaano esatu esatu, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, yauma tubila sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Ujukira nakolo banajjayo ebyama nga bakuleeta nga obasasula, nga bakuleeta obakuŋŋanyiza, kati mugenda kukolaki? Nti gwokwatako mutte. Ebyonna byange sebo afande tuwulidde, nebe baleeta enkyoliddawa. Jukira nnyo, mwebaze Allah mbirungi byakuwadde, towakanyanga ekyengera kyakizeki ekibaita takuwa. Omanyi mulaga ekibaita takuwa? Anta amala bitaati llah, ye muntu okukolera okukola ebintu ebyokugondera Allah. Kola ibadaati nga zetukola naye ala nuri min Allah, nga buli kyokola oyina obujulizi w'osinziira ogireki? okikole. Buli kyokola olina obujulizi, kino okikola lwa nsonga gundi. Wala tanaza'u fatafshalu, temuyombagana ne mufotoka nemugwamu ki gati ŋenda kuyomba ndaga lwaki oyombye mpa aya tekinyombeza. Omuddu ono amenye etteeka lya Allah. Okulaba nga obulamu bwange bwonna busirira nga mulabyeko lwa bujeemu bwajemerani Allah getoke ensonga ekuyombya ki kubana omubaka yakyayirangako Allah we. Kyoyogedde kituufu, ne bwona oyombera mubitaliimu halakita osikiridde, osikiridde, yombera mubyomugaso ebirimu okumenya okusanyawo amateeka gani ga Allah. Bwona oyomberamu ebyo ojja kubanga okoze ntaamala bitaati llah, kola omulimu nga gwakugondera Allah. Naye nga olinawo ogiraki wogujja, lwaki ogukola omulimu ogwo? Tariju thawaba Allah, ng'onoonya mpeera wa Allah. Tulekerawo okunoonya emigaso. Ebintu bino biri obyebuuzanga otuulanga mu njuyo nga weebuuza obusiraamu mbukoledde ki? Lwotuulawo tudde bwotunosirika buuza, singa Allah ntwalya wano obusiraamu mbukoledde ki? Kinoonye, kubanga bwe tebukkolerera wabula olina kukola ki? Gwe bukolerera, weebuuze obusiraamu mbukoledde ki? Tenyinza okulaga Allah wange nti ya rabbi kino ekyokuli kyokulembeza, buuza ti yenze nkulembeza ki? Kikyenina nze ngaekyange kirwa, kikyenina bwolaba ebiri ebitina ansa yabyo, oyinza obutaba na mugaso mu nsi muno, oyinza obutaba na mugaso. Bwotuula buuza nsuubudde China, ngenze Japani, ngenze France, obusiraamu bwange singa ŋŋenda wano mbukoleddeyo kaki? Mumanyi tebali basobola China mwemuli, tutekeregana museeyo eri mikwano gyammwe gye giri eyo nze gyesiraba. Mubagambe ti umma eyina obuzibu bwa kintu kiri ekinene kimu kyekyalina olwaleero, eyagala emizindaalo egigenda mu nakivubo wali oba ku ddalasa yaffe egy'obuvunaanyizibwa. Si buno obukookoota obukolola, wabula emizindaalo egyaki? Egy'obuvunaanyizibwa. Sente muzirina, mubeereyo gwe mugaa ti owange wategedde obusiraamu bugasibwa mu kino, nga gwotikka konteyina gyotise ng'oteereddemu abasiraamu emizindaalo egigenda okukola. Tabeera idi yaabwe tebakyapangisa, webeera ddalasa basomesa, sanyalaze gagenze mizindaalo tegibula. Tutegeregana dwa ekyo kibale nti mu bulamu bwange ekyo nange nkikole ddaani osiraamu bwange abantu babusome naye nga bayisa ku nze antaamala bitaati llah. Kati buli kyokola bw'olaba nga kyaggondera Allah kinyweze, bw'olaba kyokola sikyaggondera Allah kireke. Lwobanga okola omulimu noonyamu okusiimwa kwani? Mulekeraawo enjogera entegeere yekijege egamba tinze efuniddewa, bwejabaine obusiraamu buno nze mbuganyuliddwamuwa? Abaakusooka baabuganyulirwamuwa? Ndagaawo aba Ubaida yafanga ne mu nyumba temuli ntebe gwe gyolina, mbaka mu nyumba yalekamu ki? Kiwempe. Kiwempe kino ekikyo kino kyolinyako ekyebitoogo ebyebisansa. Kola ng'onoonye wa Allah nfuniddemuwa, niye abasiraamu ekibatta olwalo nze nfunirawa? Mbonyebonye nnyo obusiraamu buno mbukoleredde, era obusiraamu buno era nze nabulimu era mbubaddemu, mpaddeyo obulamu bwange. owaddeyo obubwo olwabaafa olwabaafiira ku bwo gwe noolyonywa kyokaaba maki. Abdukarimu yafa amaaso ayina yamala genda mu nsiko olowooza gye yava gabulireyo sigwosoosa ate eriyo gweokulaba amaaso kyolabanga ekipya eriyo abali eyo nga nakaana akayonka kalinaki galubindi tekalaba tukatendereze uno farisi ayina amaaso ana yamala genda mu nsiko ebyo temubyogeranga noonya nfuniddewo ewa allah wange. Basaba bakolanga ekintu nga tebagala na bamanye nti eyagize eki kati owaana wanooyo eri abasigala mu bisaka Abdullah nga gwe totuuka nayo nga basigala n'abaana bali olo balya ttaka gwolya onywa ozimbye maloka ovuga mpya nga bo tekyasobola kuva mu ntaana Hasani Arua Manjali olabiraawo olabiraawo nkumenyere bamika nagwolya Abdukarimu Arua mwena mwena abaliona Allah kwaisiza n'abatuusa kati gwompanire onazze mukyenda abaana balina moroka ze bavuga mbawaddeki tekayo amagezi muno leka kukolerera galubindi kola kyokola ekinagasa obusiraamu bwo so tokola kigenda kugasa gwe nabaana bo tokola kigasa gwe gwe foveewo obusiraamu bugireki butambule gwefuuka ennunuzi yaabwo bugende mu maaso tesuubira nti obusiraamu bwe bujja kufuuka ennunuzi yo abada gwefuuka ennunuzi yaabwo fe bwa bukireki temujjukira mbogo mbogo yafuuka nnunuzi obusiraamu ne bugireki ne bamuwa obwakabaka naga saagala njagala ddiini yange ne bamukuba emmundu naakuba nakwata amafumu nateega nakubayo mwakasaale nakubayo amafumu nakubayo mwakasaale nanywera bamaliriza bamuyise kakale komawo jangu jangu ebyonna tubireke tudde ku mmeeza emu tukuweeki nagaa njakala ekintu eki busiraamu bwange siina kirala kyemunwanyi eki ola bwawayo obulamu bwe ola bwawayo ekitiibwa kye eri atayagala kubeera kabaka bonna bantu bafukamira wa wansi nenga ti ebyo saagala njagala mweki njagala busiraamu bwange gwe onoonyamu mpale Abdullah onoonyamu mpale gye tujja kukwambulamu tukuziike nyomwamu ebiyumba bino ebifulukwa byolowooza byonooganyulwamu bye bajja okukujjamu bakuteeka enkoowe nga tebamanyi nakumanya ti ekyo kiyumba kyo kyonoonyamu okijjeewa okaabe ennyo ti obusemuzolayinze mbukoledde nnyo obukoledde ki gwe mpaayo kimu tenze kino kikoze lwa busiraamu bwange kimpe tebusiraamu buliku ekyo butambula kola omulimu ng'ogukola ku lwa allah maatha turid oyagala ki tarijo thawaba allah tonoonya bantu bano kukusiima teri muntu ajja kukusiima kubanga abantu temusiima musiima abawa era bobeere no sente n'obawaako nga buli omu agasajja waffe era gobeka era ffe fena ekitasaana wabula noonya obusiraamu nze mbukoledde ntya kyovulabanga allah subhanahu wataala yali ayogera kuffe abasiraamu abaliwo egaa nimuffe mulimu abantu wa in yutu minha bobawaayo akantu bagonda tituli fena naye wa in lam yutau minha botobawa idha hum yaskhatuuna nga buli omu atandika okukolaki okunyiiga asiba emitaafu musajja nototwa ku sente nototwa nototwa naye ezaze kurani musoma kifuula nenge obeeranga n'omusinji Abdullah n'oli ebibiri nze mwebaza Allah tonfuga lwa busente bwo naye bakutenda tonfuga obompampa abatompalekayo nina ebitaano ebyange ebi mbiri abaana bange ne balya muwogo ne bakkakkana basomye sibabuyabuya basomye nekwebi nekatepu kankendikodinga seguya seguya muddu abada nawa mugaga ayina zenkanawa seguya era kyenagambanga abasiraamu tugendewo mukulemega nze sigenda mwabagala mugende nge sima sigenda sira kyenjagalayo ina zendya
entono ezange bwezimbula nina abasiramu naguni mpe emitwalo 10 nataddamu nakwata 10 nagiraki alina atanfugirako oyinza okusibira namugani mpe 10 ajja kunfuga enkya a nebembeeka ewange nga kigundi oli luddewa tindi wano ngaasikatidde oyina 10 tiseeka kankuwerezi alina atanfugirako mubogolera nawulira tugamba nti bwanampa ninga mmwe ampala enywera namugwa bakuwa ebisatu ngaolaba bakuwadde nyingi nga ayo soma bote eyo kyasi mwebaza allah nantaasa eyo natagimpa faidha kola omulimu nga gwagondera allah onoonya allah akusiime oyo gugundi mukwano gwange ono omulala yankubidde esimu gati bino ebintu obusiraamu butegeere nga ebutegeerwa naye tebutegeera nga bwogiraki ekyokubiri ekiraga omuntu nti atidde allah watatruka maasiyata llah oleka okujeemera allah leka obujeemu ala nuuri min allah kyoleka kireke ngaoyina obujulizi so tokireka kubanga farisi takyagala tutegeregana farisi bingi byatayagala nga nze njiraki kitange emuga kyawe muzeeyi tetukwataganye so togaa nti ate muzeeyi agambye ate kale muzeeyi wabatambulyamu aa tatiruka maasiyata llah oleka okujeemera allah naye ala nuurin leka ekintu kyoleka nga oyina woosinziira oyina obujulizi toleeta bujulizi bugattegatte oyina obujulizi tari takhsha iqaaba llah ekikozesa ebyo weralikira ebibonerezo byani bya allah binadde wa allah naŋŋamba ntya ku kino notereka kintu ngaokireka lwa migaso abada kireke kulwani kulwa allah ogende allah kuwa empiira ekyo ekirungi kyetuna bwonooleka kulwa abantu bwolabanga okola ebintu ngaobikola kulwa abantu ojjukiranga aya ziri mu suratu sabai nam ziri mu sura wagitaani sabai allah subhanahu wataala nga alaga entegeera yafu bwefaanana yagamba allah subhanahu wataala subuhu lkudus rabu lmalaikati waruh aya zino zinyumira nnyo era buli wesoma nyongera okukolaki allah subhanahu wataala agamba nti waqala allazina kafaru abakafiri bagamba abakkiriza oba bagamba bannaabwe lan nu'mina bihatha lquran tetujja kukkiriza quran eyo wala billazi baina yadaihi wadde taurati tetujja kugikkiriza ne allah gani walau tara idhi zalimuna niye olirabaliraba batyo oliraba otya mukaseera abalyaza amaanyi abo mawqufuuna inda rabbihim nga bayimiridde mumaaso gani ga allah abdallah oyimiridde mumaaso ga allah fenna mwetuli yarjiu baduhum ila badin elqawl nga buli omu ebigambo atandise kubizza kuki ku munne gogamba gwabaleeta bakanya baabo sinze nagamba gobatugamba nesente gobazimba sinze gobagamba gambe bwoti ti aa olimba sinze nagamba yarjiu baduhum ila badin elqawl nga buli omu agamba munne ti laula antum singa temwalimmwe lakunna muminun twandibadde abakkiriza lakunna mumini twandibadde abaki negobatugambanga kati senkagala oli kaŋaŋa eyakugamba nga tioyaya mukube mutte oyaba omutte jena oba omaze ogimalayo tigenda oleeta tuye bakubateriya tugamba tugenda bakuba bonna tubatte kati abo abakulu abali eyo abatudde olwo baanukula bannaabwe bano webasindikanga qala lazina stakbaru lilazina studifu bagenda kugamba bannaabwe bagamba bakaŋaŋa bakaŋaŋa bagamba abanafu mumwe mulimu omuntu gwe batuma ogwe gwena okube naye nga bakuza lwaki okuba seeka yaŋambye lwaki yaya tomwagala seeka tamwagala lwaki lugujja kukolaki wallahi seeka tamwagala lwaki tumwagala gweti seeka tamwagala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu oyo gwoga seeka tamwagala wallahi seeka olaba mukabira olwalero ku umahausi eyajza jjo enyomba zamwe za umahausi timuyina nsonyi mumitima jammwe za umahausi eno eyazza jjo ataneita na mwaka zamabegeeri bano babalimba nze mbeera mubo sizawano bino bya umahausi bikwekwaso zamabegeeri ku abdu hakimu va ku bano akanka balekere nebalinonyange ndakabagamba wakala lazina stakibaru bagenda gamba bana abakulu basenkagale bapapa abali awo bakabona wakala lazina bagenda gamba bakabona wakala lazina stakibaru stakibaru chachi nzivunulia ayeno seka wange nzivunulia ayeno akati kakana gwe kakana kakana wakala lazina stakibaru bagenda gamba bakanganga abakulu abanene abazito gwesirikiraze ensomesi era aya ngambyeko kugundi ome aya gyesibinga bibakaganga era isikubaru bebakulu abakuliraki abakulira abantu ate eri ekirala allah yagamba kasooka enyimiriremu awo allah yagamba nti yahsabuna kulla sayhatin alaihi waliwo abantu nga buli woyogera ekigambo agamba ogamba ye hum aladu fahadharuhum qatalahum llah allah yagamba nti abo balabe fahadharuhum bewale qatalahum llah ekikulimu kya allah kibeere ku mmwe anna yufakun nagwe ngambyeko ti gwe kaŋaŋa kedirwaki aya ati ogivunulya ku gwe yahsabuna kulla sayhatin alaihim hum aladu fahadharuhum eyo aya ya kulani era sinavuma muntu muwuliddemu ekigambo kyange ekivuma ayogera omusiraamu nze gambye bugambi nti yahsabuna wakala lazina stakibaru alkibriya abakulu bakaŋaŋa abawaggulu katyawo aya njivunuliddeki muzeeyi simakulu agendeza wakala lazina stakibaru bagenda gamba bakaŋaŋa baabwe nga bagamba bebatumanga bagamba bebagiraki bebatumanga bano abawansi nti anahanu sadadinakum an lhuda ogamba nze nakugamba ogende nze nakujja ku buluŋŋamu nze nakugamba nti kola bwoti anahanu sadadinakum an lhuda nze nakujja ku buluŋŋamu baada idhi jaakum nga bumaze okukujjira bal kuntum mujirimina nawe wali mwononefu gwe bakusibamu musimuguwaroga kola kino agajjamu empala opamaawo nga naawe ositama tobuuza lwaki opamyewo nga naawe omanye ti awe tebali toireti bal kuntum mujirimin naawe wali muki eno aya kulane muzeeyi siwe kiri kampe muzeeyi abo sisoma byange aa aya ye kulane kyova olabanga allah yagamba nti allah subhanahu wataala yagamba nti idha jaa alkhaufu wabeerawo ebintu ebyentiisa nga byakufa mulimu okuyiwa emisaayi raaitahum yanduruuna ilaika taduuru ayunuhum kalladhi yugsha alaihi min almaut gulikula omuntu nga amaaso gamuwedde mu kiwanga alinga agenda okufa naye wa idha dhahaba alkhaufu okutya bwe kumala okuggwawo nga mumaze okukuteekamu amaanyi kugenze salakuukum bi alsinati hidaat bakwogerera ebigambo ebinene bakulima empindi ku mabega ashahatan ala lkhairi obuzibu bwabwe buvaawa bagala kufuna aya kulana eri mu surat lahzab sibwerimuze taliyo mahzabu ngaobikkulawo kati bonkayanya nti nonvuma gagati aa nze nsobye aya ene eri wano allah gyegiraki gyeyawa gyeyateeka mu kitabo kye kino kulana era sinatakingako muntu yenna nze munja tulamanya naye nze nayogeddekwani nsoma aya nga bweri tujjeyo tafsiri gwotunulemu seeka wange ompabule nti alhamdu seeka awosomye bubi ndi mugonvu okuwuliriza tutegerekana kati allah kyava agamba nti bano abakulu bagenda kugamba bannaabwe nti bal kuntum mujirimina, mwali baki namwe mwali boonoonefu ffe twaba twatako gulwakiwenakugambanga nokolera anahanu saddadinakum anil huda, nze nakujja kubulungamu obwo naawe walitutegeera olubaddamu bano be batumanga bakabwera bagiraki baddamu abambowa batebanukula wakana lazina studifu abana abanafu balitukayanira bamusuubira maaso ga allah tekyali kudda kulongoosa wakana lazina studifu bano bakabwera bagenda kubakomawo bakama baabwe bagizeeki babeganyi nti awo sinze nagamba olimbye nze nasasula senti gwe asasula japana gwe japana onaddamu owokubiri wakala lazina studifu lilazina stakbaru abanafu bagenda kuzza ebigambo eri abakama baabwe bali abambowa bakaŋaŋa bakomyawo ebigambo babaga nti abange bakama baffe bal makaru llaili wannahar mwatambulanga ekiro n'emisana mwakolanga enku ekiro n'emisana mutuyita 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 bal makaru llaili wannahar temwebakanga amagezi gammwe gonna galowoleza ku kino mwatukolamu mwatambulamu ekiro n'emisana ittamurunana an nakfura birrahman temujukiranga mmwe mwakolanga bino nga mutugamba tuwakanya allah mwatugamba nga tuwakanya amateeka gani ittamurunana an nakfura billah nga mutugamba tuwakanyani fanajal lahu andada tuteekewo bakatonda abaffe naye waasarro nadamata mugenda kwejjusa buli omw atandika okuzza munne mukama nti olabye omusajja bwatuleseeyo ng'ate bino byonna yagiraki yabitugamba byotujjukira kigambo kya ibulisi alaihi llana bwerigamba bani nze nagamba wandabako mukama we yagamba bino gwewandabako nsi naga ne bwonooka abasiina kyenkuyamba tutegeregana ne bwonooka abasigiraki kati funa okutya allah antaamala bitaati llah au antatiruka maasiyata llah leka okujemera allah naye nga kyoleko jja ku bujulizi si ku buganda tibaŋŋaana okulya embogo ani yaggaana kitange bwatyo nange mbirese aa leka okujemera allah ng'olina obujulizi wogiraki wojja leka kuleka kintu fa muntegeerayo kuba gundi yakyogedde wallahi sijja sijja kikola ekyo terekayo bwonoolekayo allah nanyigibwa nti kuba gundi takoze bwakyoleka ebintu ebyo byonna takhsha iqaba llah nga weeraliikirira ebibonerezo byani bya allah weeraliikirira ebibonerezo bya allah abanga abasiraamu abasomyeko muzukuke muve mukwebaka muve mutulo mbajjukiza nnyo ekigambo kya fudail ti law anna ahla ilmin law anna ahla lilmi singa abantu allah weyawa okumanya swanu ilmahu bakuma okumanya kwabo wa anzaluhu ne bakuteeka haithu anzalahu llah aw allah weyakuteeka wa akramu ne bewa ekitiibwa akramu anfusahum babenyini ne bewa ekitiibwa lakhadaat lahum aljababira bonna abakungukungu boola abandize bavula gye bali kubanga akutya akulaba ofaanana kyogiraki naye ojja kusanganga natasaana kukubira entoli ojja kusanga natasaana kukubiraki lakhadaat lahum aljababira walakin haanu anfusahum bakeera enkya ne benyooma ne bekkakkanya ne allah n'abajjako ne allah n'abajjako kyembagamba nti oramadaani tuyisiibye allah atwagalamu kutya allah omuntu atya allah taba na bukukuuzi taba na bukukuuzi ku mutima bujjeeko lwaki oyina akakukuuzi gundi yakukolaki yakwagalya mukazi wo, yatwala sente zo, yabba muwala wo, yakola ki nga simwagala? Ekiki?
Wallahi wakiri okufa
munange, kigere
wakiri afe
munange, kyokola kyamu nze wakiri okuvawo. Hey. Omukyaye lillah, omukyaye kulwa Allah, akyawa kulwa Allah bwati bwakyawa. Ramadhani nogisiba era netegogola mutima gwo, netegogola mutima gwo era negulekanga mufu. Illa man ata llaha biqalbin, muntu anaona yanatukewa Allah nga alina omutima omulamu. Mutima omulamu sigwe guno ogwatambula, oyinza okubanga amuwaton ghayru ahya, ngaoli maiti etambula. Wala yashuruna ayana yubathun, nga tomayina kumanya bali kuzaddi maaso ga Allah, naye nga abakulaba otambula bolowooza nti wuyo ngaoli maiti etambula munsi. Kati longosa omutima guno gube mulamu. Eyo soma Kurani bwonkwata nga tubikula aya weri nga ti etegeeza kyenu. Etonkanga byange sibyo, tebankanga bagambijja mukama wange biyampa muno nekuwa bweiba bizitoye. Alhamdulillah gwe mukama eti naye Allah wakola mubi otuwa ebikambo ebizito bwe bityo, olabanga bikalubye. Gonja omutima. Allah wa anzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha mathani, Allah yassa ebigambo ebisinga okuba ebirungi nga mulimu amateeka gagoberegana ganne waago. Yagamba nti takshaiddu minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, bwogasoma gasusuukiriza eddiba ly'omuntu akkiriza Allah. Nga wuli omubiri gwe ulinga gobayiyekoki amazzi agookya, alaba yennaafu aggwawo. Thumma talinu juluduhum, ogenda okulaba ngaomubiri gugonze, singoka wa kolobohom, naye mutima ogenda okulaba gugize eki, guze eri Allah. Noolwekyo abaana bakkiriza, Ramadhani tujjamu kutyani? Kutya Allah gwe mulamu gwe gwendiko. Kati mu Ramadhani ofunyemu okutya Allah gwe, ofunyemu okutya Allah. Oba oleeta otaddewo ebintu oba bifa bife, byanye ebifa bibyo oba bya Allah? Kati gwe lwaki tofa ebya Allah nebisigalawo? Nayagala ebya Allah bife, gwosigale nga oli mulamu, oli mugambo otya nga bifudde? Tariq bnu Ziyad bamuwejja okulidumira nalitwala ekadisiya, naye bwatuukayo ng'abasajja abalumbye balina amaanyi, balina ebiso, balina ebyokulwanyisa bizibu, natunula mbaalina agadeye abasajja bano banasobola okweŋŋanga abaddu bano. Kyeyakola n'alagira abasajja be majeege, nagamukuŋŋaanya amaato gonna getujjiddeko, ne bagakuŋŋaanya ne bagateekaawo entuumu. N'alagira omusajja we tigakoleezeemu omuliro, n'agateeka ennaali ne gaaka, n'alinda ne gasirikka. Kategerekaako amaato ge gabaleese okuyita ku ki? Agookeza n'ababuuza bamaloggokya, n'alaba agasirise, n'ayimirira mu Bukatiba, agenda obuba wa commands, naga nti abange abasiraamu, ayuha almuminun, ena maatha amamakum, tule maaso eri, buli omu amaaso agateeka eri, kyekiriyo? Ne bamugamba nti adu. Nabagani mukyuke emabega, wamaatha waraakum, emabega mulabayoki? Namugamba nti albahari, eriyo nyanja. Nagani falaisa lakum wallahi illa sabr, nkatemetemaako agae falaisa lakum wallahi illa sabr, temukyalina kyakkola okujjako okunywerera wano. Bendera y'obusiraamu egireki? Esigalewo okusinga okuvaawo. Baswamada nibakwagati kumwena abatalina bitala biri mu mikono gya mulabe wammwe, buli ana atalina kitala akijja mu mukono gwaki? yono kaida omuduumiza okuntikko agabuli atalina kitala agenda kijja mumukono gwomulabe naawe baleeta kanyama buli atalina mugga akijje mumukono gwakanyama temuyina kyakkola okujjako okunywera bwe mutanywere wano wagenda kubanga abaliwo abamu balowooza ti obabifa bigireki kati mwegendereze omulaba agugumu kati omukuba luyi iweka amazzi agiriki awole lamukeregeda iweka amazzi awole tomuliwako muliro bnomuliwako omuli ajja kudduka ate gwoky abantu mugati akakkana kakkana tutegeregana ewa allah tujja kuwangula atta'anni min allah walajilatu okwata mpola bwa allah okwanguiriza kwani kwa shaitani naye temugeza kukola nsobi ereeta okufiirwa omuzikiti guno abagiriko gye banoonya ekyo nkibabbirako mumazima wakiri ffenna bigireki bitufe mulaya gamba nti wakiri bigende mumikono gyabantu abalala yalaba akoze bubi nnyo okuba nabyo kati temugeze okukola ensobi teriyo mukumi waddembe ayinza kukuba muggo nga tolina gwokubye taliyo oba omaze omunogera eddagala tutegeregana oba omaze omunogera eddagala kati tolwana olina bajja kutanula olwane tolwana wabula kola kintu kimu webaleeta kanyama mumukwata mpola nga mumusiba emiguwa nga mumuteeka wabweru wali tutegeregana musiba emiguwa mumuteeka wabweru nga muleeta namunonawo tewawuli yatabangudde eyonna babagae nti ekiri kulya kitokota waliwo ge bakubye olwi tusaala terusadde sola eriyo ge bakubye eyo levu kwe mbamukuumira ebintu byerwalo bya kintu kikulu si bya kiyaayi obusambu bwetuliko bwa kintu kikulu levu eri eyekyayi yagiraki tukugoba step by step mpola osimbula tusimbula okusirika tebuba butamanya abad wabula mubeere bakkakkamu kubanga abaleeta bino byonna ebibakayanya baleeta kuggala wano tewagufa kukyeki naye si kirungi noyo muno bwomulamuga nti kyoyogedde kibi ekifa kiki nyumba ya allah gweowulira ennaku nga basinzizaamu allah gwerabidde ayi ya allah subhanahu wataala gye yagamba nti aya erimu suratu anur la ilaha illallah wahdahu la sharika la yigire ku masajid wama kana liyadkhuluha illa fi buyutin adhina llah an turfaa wa yudhkara fiha ismu waliwo amayumba nga allah yagateeka mu nsi muno nga yakkiriza abantu bamwogereko bamwogereko mu mayumba omwo fihi rijaalun mulimu abavubuka emyaka gino gyolaba egyo gye tutunuulira bwolaba oli nga tagitaddeeko birowoozo ngaati gwozikiridde kubanga ojja omuvubuka gwotosuubira kuduumira jja ngaosaale naleka ebintu bye bwabibikkidde ku kuba jasaale nga tyobaivawo guveewo mulimu abaddu abali mu mizikiti muno bajja kusinza allah waabwe la tulihimu tijaara tebalabankanyizibwa na kusuubula wala bayun wadde okutunda emaali yaabwe bwe baziina musajja wattu naagiraki nazingako naleka awo najja asaale katyabuyagala ogobewo bali mukusaala golaba kyamagezi kati oba bife bife bakubirawo dduluka okuba dduluka kyekyessanyu gyoli okusinga okusaala oba bakeera ekyanga basomerawo mawuledi ate mwerabidde nti mulumba yasaaliranga wano nga bakamulege yabasaalira wabweru amaje gabakuumaga nawona amaje gagiraki ekitimu kijjukira nga basaalya bali mukuba ekkuba ne baliziba nga amaje gagiraki bonna gavumenti eriki nga nabali eno militale ekuuma bonna amaje gaki mwagabanamuki era allah yamala ayolesezza liyahalika man halaka an bayina bino mbibagamba azikirira azikirira nga ategedde wayahya man haya mbayina, afuna amagezi gazuukukadde obulamu, abadde afudde adde adde engulu anadde engulu. Naye temuzanyisa wano, temuzanyirawo. Tukyali mu byolusaago, tukyawumba, naye waliwo essaawa weneekaana abanaafa bafe, bemunaasiba bagende basibwe. Oba okulondayo abasajja, endumire yange enfuna y'abantu aba sobola kussa bantu bano, gwe bakkube ofe, oba bakkube bakumenye gwe tukujjanjabe, naye nga tuzeemu netugira ki? Liyahalika man halaka mbayina. Ekyo tukibagamba abooluganda, mwenna abakyalimu endowooza y'obulwadde bw'emitima, mwenye obulwadde buyingira mu mutima, okuwona buzibu, kubanga Allah ayongerako buki? Fi kulubihim maradun fazadahum llahu. Oyinza obutawona, oyinza obutakola ki? Obutawona. Naye kyenkusaba, saba nnyo Allah akuwa obulwadde, omutima gugire ki? Guwone. Aa, mutima guwone. Abange eno masjidi ya Allah. Suleimani yagiyita efusitowa, tetusaala. Naawe ojja kugituma by'oyagadde, naye enkomerero ya byonna tujja kusaala insha allahu taala, kubanga kyetufiirira nyumba yani ya Allah. Abange nyumba ya Allah, abange nze sifiirira maduuka wansi, gano wajja n'ogasolooza n'esaala, nakuleka lisolooza bajja gakubanja ate binnumako ki? Nekasagati allahu akbar allahu akbar. Ekyo kikuluma, kikuluma. Lwaki kikulumya Abdullah? Lwaki oyombye? Kuma olulimi lwo, akusomooza bugira eki? Muleke amaanyi ogalina malungi, ni'mal hal. Neggamye ntoyise ekisomu ki? Osaba tebattanga mukazi mulekanga era onamuyisaamu ekisomu gali mugiramu ki? Tojjayo ekiso kyo kize mu kiraate kyakyo. Ebyagaa temutanga abakadde, temutanga abakazi, temutanga abaana batemubaleke. Naga waliwo bamujja okusanga nga bali mu masinzizo gaabwe, naabo temubalumba, mubalekeeyo. Bati bayinaki mugaso utawakyo kuba wakyoyo yali awo kala nkomwami kyagaba nange mukulu kyagaa naye kyenkoba abalekeeyo. Tutegeregana, tujja kutuuka mu buwanguzi insha allahu taala. Allah agan ma kana lahum an yadkhuluha wa saa fi kharabiha. Waliwo abantu nga batambula ekyo n'emisana, emizikiti gino gifuuka ebifulukwa, naye wa ma kana lahum an yadkhuluha, so nga ate nabo tebajja giyingiramu, illa khaifina, wabula beekookoota alakumaga magala be wanayingirira. Lahum fi dduniya khizyun, Allah aganti abo ku nsi Allah yabassaako obunyomoofu, ate si kyokka, ne ku nkomerero balinayo ki? Iyo Kurani temugani nayogedde ebibi omunyimugera ne munkwata obubi, naye nze ebyange byenkuwa aya Kurani yegira ki? Nsembyayo aya yemukali tugende, mbeewaza obutafaanagana baana baani? Baisiraeli. Mbewa z'obutafaanagana baana baani? Baisiraeli. Abaana ba Isiraeli beerabanga babbeeyi, ne Allah yabateekera endagaano mu kitabo muno eri mu suratul Isra'i, yabagamba nti latufsidunna fil ardi marratayn. Abanga abaana basi mweyagale, ne mujja kukola obwonoonefu mu nsi muno emirundi eki, egyo njibawadde mujja kwonoona. Naga si kyokka, wala taalunna uluwan, mujja kwefuula nti muli ba waggulu nnyo. Ne fa idha jaa ulahuma, mulundi nno ogunaddeko bwe gunaatuuka, baathna alayhim ibadan lana, nja kubasindikira abaddu bange. Yabayita baddu bani? Baddu be. Ega nja basindikira abaddu bange, uli basin, nga bakambwe, nga bakambwe, uli basin shadid, nga bakambwe. Naga naye bajja kumenya obuyumba bwammwe. Aya zimusoma, zimusoma tisira. Naye oyinza okwonoona mu nsi, oyinza okwefulawa waggulu mu nsi, naye olunaku lujja Allah n'akusindikira omusajja gw'obadde tosuubira na kusuubira, naye nga mukambwe nakuweta ensingo nga mubadde omulaba bulijjo tomutwalanga omuzibu naye najjanga enzijajazzemu allah amukuleetedde nga kikemo gyoli kyenva mbakubiriza nti tusse emikono temukuba muntu tutegeregana abantu bonna abantu bali ebweru eyo naye basindika mugende mutakule olwo luyira mulugira eki yemu amazzi ekivumo tekimenya ki gumba sekiri gogamba nti wajazau sayiatin sayiatu mithiluha kyolwokuba oli akuvumye naawe omukuba ekikono waman afa wa aslaha faajiruhu ila llah amuleka ewa allah empeero ojja kukolaki aboluganda suba allah atukuume atuseeko obukuumi bwe tutaasa abaddu abaagala okutabangula obusiraamu buno tusabe allah tutaasa abanaafiku abali muffe atuwe allah tukolerere eddiini ye tuleme kukolerera dduniya tutuuke gyali nga atusiimye nga naffe tugize eki tusiimye okumusinkana atusikize atuwe obuvumu ajje mumitima gyaffe obutiitiizi atuwe tutuke wa allah nga asiimye naffe tusiimye mumusinkana bangambye mukama waffe agambye nti enkya eddala sijja kubawa wano insha allahu taala nasi ejja kubawa ejja kuba wano tutegeregana insha allahu taala tebuti ejja kubaawo biidhinillah awaliwo mulowooza amayinja agagana okuyitawo ejja kuba wano insha allahu taala mujje tutegeregana mujje twogereko gye muli ne mukama waffe ayogereko wa fe tumukkiriza nze mukkiriza mukama wange nze mukkiriza mukama wange gwe ne boleeta eri ebizimbe eggulu gwe ne boyogera ebisuula ettaka nkugamba bugambi nti omubaka yaŋŋaana okumwawukanako mpa nga ŋŋamba nti giraki nze nabyaŋa nti omwawukanangako ng'akoze ekyobukafiiri ekyolwatu ekiriko obujulizi nga gwompa nti njakola ekyobukafiiri kino kuba yatekawo mumahausi gompayo salamu aleikum muzeeyi acyalina ekigambo kya